Ate omusomesa wa primary mu district ya Kisoro omusango gw'okutemula muwala wa muganda we oluvannyuma lwa famire okufuna obutakkaanya akubye obugagga gw'omuse muvi Domiano Kabahoze Esemuswa omusomesa ku ssomero lya Kyanikabe yasingisiddwa omusango guno oluvannyuma lw'oludda olwabi nate okukakasa ettemu lino akooti ng'ekulembeddwa omulamuzi Karoli Lwanga Semwogerere owekkooti enkulu eya Kabale yawulidde nti Semuswa yatemula muwala wa mwannyina Provia Niyonshuti yali omuyizi ow'ekibiina ekyokuna era oluvannyuma omulambo gwe n'agusuula emmanju w'ennyumba ye ku kyalo Kibaya ng'ennaku z'omwezi 29 mu mwezi ogwokutaano omwaka 2024 Semuswa amukwewozaako yategeezezza kkooti nti yali yasula ku ssomero ettemu lino bwe lyakolebwa Judith Muhawimana nnyina w'omugenzi yategeezezza kkooti nti muganda we yamuvunaana n'abaana be okutwala omugabo gwe ogw'obugagga bwa famire nga y'ensonga lwaki yatemula muwala we